Egi jijjiiramni Itoophiyaa keessa dhufee amma ganna tokko guutuuf jira. Miidiyaa sababa jijjiirama kanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa akkamitti jira? Maaltu maal ta'uu malee? Jedhee soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayireektara OMN Jawaar Mohaammed as jimaata darbe istuudiyoo keenyatti yeroo argan gaafatee ture. Kunoo.
Yeroo amma kanaan babaadha tole. Yeroo namni hedduun kaan Abbaqee Roosiin jedha. Kaan maqaan ilma keetiitiin siyaama. Ilma kan keenya gaafa maqaan Oromoo. Haa ta'u daayireektara OMN ti. Ardaa fi eenyu siyaamne?
Abbaa Oromoo na wayye.
Abbaa Oromoo. Galatii galchina waan istuudiyoo keenya dhufteef.
Galatii galchina waan
istuudiyoo Oowwaa keessa dhufte teennallee namni xiqqoo lafti oowwuma jirti qilleensa lamaan akkamitti lafti teessuma durallee namoo akkam walitti galte kana lafti hin dodottaa namoo lafa akkuma durii jirti moodaalatti uumama beekan.
Lafti waan aduun baatisee eeddee taa'ee cabbiin dabru eegee dhufe. Kan abbaa dhufa amma garuu meeshaa illee cabbi jiraas immoo roobu.
Akkanaa iyyuu walum keessa. Dansaa marii seenna dabar gaafa ammayyaa san waan biyya waa dagaltanii jira biyyi isinitti dhuftan ammoo. Dhiqqaa guddaan ba'e isan simate fardaan isan simate orooroo lichoon isan simate haan siiqeen isan simate namu waan akka akkaatiin isan simate waan jabduu hojjannaa jettanii biyya dachaatanii maaltu jabduu jennaan waan dhiirtii fuudhee jabduu jedhee jedhee yookaan waan leenci fuudhee jabaa jedhee jedhanii biyyi isanitti dhuftan biyyi mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin namaa akka jirti fara dheeraan namni dura jira. Maan gartani maan jettan biyya.
Yeroo an dhageessan mirkaan guddaa ture. Dhuguma astaawullee mirkaan sun xiqqoo kan malee ho'ee sirba kan guddisinaa injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuulduraa hojjedhaaf ajajamaa dhahamaa ture yeroo an dhageettis hojiin guddaan irratti fuulleffadde namni akka tasgabbaa'u. Akka malee CIS xiqqoo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'ee mul'ata uummanni. Uummanni. Yaadate waan dhageessan tokko jiru si adda addaa ture kakamuus adda addaa ture si dhabummaa ture suun inni dhaabbatee uummata keenya tasgabbaa'ee jira. Xixiqqoo ka garaan hin ga'iin ka gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni waliin dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan uummataa eegaa uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutuutti milkooyine keessattuu. Warri biyya bulchu manni hedduu isaan gargaara ture hoggansa hedduu isaan gargaara ture gargaarsa kana garuu institutionalize godhachuu hin dandeenye nama ofitti qabuu hin dandeenye amma rakkoo amma uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhagina hoggansa mul'achuu isaati.
Gaafiti jettan tuufatu na deebisuu jirta. Eegi dhaqqanii amma ji'a 7-8 deemuu jirti amma dubbisan qajeeluu malee wanni arjettu maali gama uummataati wanni qajeeluu malmaani gara bulchiinsaati wanni qajeeluu malmaani gama kan kee illee taanaan. Wanni qajeeluu malamaani.
Gamoo taatee wanni qajeeluu malee waan jiru. Dhugaa dubbannee uummanni keenya waan irraa eegamu oolu hojjete waan dhugaa fannee hunda hojjetee jira. Yeroo dura eegamu kunis hin jette koo lakkoota tasgabbii ture mootummaan tana ofirraa laaffisee ture mootummaa kan waggaa lamaaf yeroo kennaa fi obsa waan barbaadan gaafii hedduu qabu manni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e. Gaafii teessoon lama dhiisaa biyya tasgabbooftu filannoon kun bifa tasgabee baay'inaa cehu. Jannoon marka hin gorsine amboo irraa hamma wallaggaatti wallaggaa irraa hamma dhagee dhagee hanga wallootti uummata keenya keessa deemnee uummata dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun kabulaa jiru namni keenya wal dhagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargaggeessi dhagee qeesiif sheekii dhagee nagee hanjira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaati illee hedduu yaalan dhugaatti muummichi ministeeraa ijoolota duraa dhufe irratti seenaa guddaa darate waan oromoo fi Itoophiyaa boonsi dalage nagee naannoo sanitti buusee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenyu waan qeerroo irraa haftee diigee fixee jira. Haa taatu garuu akka Oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufee akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna kajau karoora waloo baasuu qaba ture oolmaaf kajennuun kan hangoon na yaadadha akka dhaqneen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenyaa rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ofiifis dalagatanii uummata biyyaallee dirreessiisan irratti. Walitti qabu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaa tuun doorsisan kan gara mana naannoo amaratti yoo kolottaate hayyoota ofiifitti qaban paartilee ofiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamillee hin fashalaa jechuudha. Gama kiyyaanis haa taatu gama nama biraatiin wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu inni gama hojjenne maaltu hojjete maaltu hin ta'in. Kennaaf paartii yommuu biyya bulchaa jiru kana guutuu guutuu deeggaramuu qaba isaan ofirra dhaabbachuu qabna jechaa turre isaan qofarratti gatuun sun. Isaan illee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of harum sani hum harayan asbur hum qaso kanan ke sahab cede fatani demun isan le akadullo man akharan son tayin akadullo man akajabatan son tayin akalafatan gode jiraitu tari nuti ummatar raqabun tari nuti ak ummin san deggo akka qitta fi qayd ragadla fatgochun lafi ke gajulle ugabastu qabnaechu hoji gara fundura goru kesetti wana gamma hojene lala fo yesade wana gamma wonnin hoji fudda hojese gerra sagale ummata kenya tane rakko ummata kenya onne gutun ratto jecha gerra hoji hojenu kesetti danta sabo kenya usona walamin garu sabo tadrati nisi ummato gura nakko ntimbulen carraga gerra wonne gabar nonne fo yesu waye jira garu yala kunira
lahe dukhaysa والنبج خلف كيس بقى تنجرا من نمبر نوزة خجوك من نجرا فلا يهدونا مقومة دو أرجل من أنو أمارا جنوتي روميا كيسا جنوتي فلا يهدو كيسا والأدي أكناكم أنت دبلا دي مفدن دا دي كاشا دي مفدن دا والله فنا أيو خاميسو جرمي دا خجلو اللي ننجرا والله فنس ما أنت في دي ما أنا نرارشو ملان
وأنه في دي هدو توقو سينا بيسو سدي في جال أمتا تي وان جارم تنتي ومنان جارم تي كناكو قد شنطان خنات وان هم من جارم تنا سدي في dan taw matarati dawraf qaso budda godama toyesto godan ni seena to tukane sadi gujir khabira sem dia ogadi dem torba kun rakoume kala tokon federalizm sabotor tunda in jarame sabonni ufina kabulchan nanno godin ana afi kenane fi hata to garu qademnya fi ango ana fi nanno sun kalandati ango gutu abumma gutun kenane jechu khanaf ummatwan wallajiran nanno len wallajiran adani gubbarra du famale walcinat wali mariatani danga ufita sirti wali galani de man turretu amma rosenya bayre ku liberalization ina ufa me kun malume gama tokkon warri ukkan famesun akaso socho uga socho mo walti bubu e galejitu madan dur turtesun kafa shan tu kalamte turtu mo akaka ka du goretu kanaf dandi siyasa banun kun dre siyasa banun kun akuma gari ta ke samura ko me jiraitu sirna bayre dinijir sirna demokrasi gana njarre tojir cewum sakana kesa sirna demokrasi eno kana raddi sera sararre tofamu qabato yesu hoggan sibi yebuchaji ruste dabilen ku walinta ani wodo kana kesa yafile ke qamnu akamitika durgommi akami gogda wonti bu izoru fe kara kamin fura makajamu mari fu wali galte ngo amu qabato namo no gaw laddi bangara gaje ku sat ume gara sab kenya tu nanno kenya torufne nanno kenya nanno sawsolan min heddun kenzi rai sawab sablami fundal mo waldan gesu oso gudda gafata gafile kaban hunda ammal lewta tu osani buchu kaban je tin yada wonti buin soka se sa irra cala namma shakki ni fi hamina ni kagoda maji oromo kanu tiyadde amari kanu tiyadde somali kanu tiyadde e namni wan ollai yadu shakket gara je kum sat sena je kanaf shakki la kanu ne deu mi ga media tin suga median ina mesema le media ni umne hoggan siyasa wolwachu dabun hoggan siyasa dandi wolu lafakaw dabun hoggan siyasa woli galte umu dabun hoggan si matati kuma woldur dabade garaga dite tawasa kesetti je ko so umajir kanarati ga median gabasu ko wan umu wan gabasu hogga gabase dugan base de hogga gabase rakko hoggan ko rakko so rakko wolatu garaje kana median le no ko ganno dan demun wolu tiriti
duwan nani da tafa wal towu jil kaysa da kodu bi internet ya fere len jil te internet te mo kuma nan oromiyati mo kuma oromiyati akna ni hawal towu kana an silagam hankete ado gam kamin dubin kan banu te waya je to kana mo akami wali galu malani je
duwan su finne aka ani hada tru dubin su finne habul te ne bulchu kan tur dubin su finne dubin ro to mati dubin danta ci man te so kana filan mo bodo je jiraton su finne te baka wota sani filatani umman oromiyati baka wota sani filatani baka won lamang kun wali maratani akataat gudu male fitnen la foromiati fitnen magala gudu oromiati fitnen godanni so oromiati bakanam ke ndra buko wai male kuni duga oromoti dugan sa abraham mojir dugan sa abraham fitnen tesko sa sala motati sa sala mi hedu kes jira kachi kesa tabashana baja jirate jira nam hunda kes gar metropolitan yet kanaf shakika ban kana raha quraf nirgin sani akan tukamne igiti hera tsolchu warbaje kanaf umman filates motuma sa filate motuma sa bulchu bakwoto fi filate umman romiates bakwasa filate wanni tinne taw wanni romia taw mali angon motuma nan romia finne rakawachu malu mali nirgi di angon tinnen romia kese qabachu malte mali fajew walin hasani walin galutu barbaaji kun waj amma kana hinnanne ko kese tumo yero cunza kana yero girgirin jirtu kana kesetti imma gurgudda amma kana kana itin demu sulahimmal hata tu wani kun ajanda ta yi asbanan ufurai tsun barbaisha to yeso kanaf gam ke nyenis gam hawa sadda datin wan kana dura ba turat hoji no jeta ni jira hata to arraso khala ta de dubbi yo danda ne mari gam gam na wadame wali galu wan ra wali galamu kabu am halle ke jinu tabu hu sambo da gara pulo de kene yani de barbaisha re tu
ga farmaya ta ne media hiddu ka banna media afrika ke satu yu hum ni kabu da telebinin lentanan hum jabe facha afrika ke satu yu hum jabe facha ana jetani hoji suna gam tiyestani aga mamano jetane onni tanama
TV ganne jira TV cinna hoji gari o jeta jira gama media tin hoji gari TV ba yo jeta jira magazine gulale pos jira mo jarre jira radio no henna enne gal fanne jia jia da barre jira aga manu ngani
radio kam
SME banu daga fanne aga manu ngani ne yetu
o bi ne jirti sila tabin jirti
ta didi gara didan ila ma tijir kunun da fanne bitin da barka kesa to ma rakko khanalle ko ma jiru wal madalci min ne ko faddu ba ta gara gara tin ni biyan gara motum ma fa lu ga mai ta jiru nummo yema ngani ne san ko fason tayin gara gara ma tri ko rakko ulan median acitiga commercial ka da demo ra sala jiru da desan untun da dadda akon ngoni aboti ka benya dosi sun so bacci sun wan jiru kun le rakko tu me jira garu ye jawane tu me jira studio kenya hoji e gal chine backlog production gudda hoje kan jira ni romya ke satis halle nagenya hal to ko ti sa to male kan yam shashmanit jimma derewat yero gabawat hoji kan e galuta safika barwane hinde male ki anis yota ti hoji eron kabke sa 1% ko dan ko wanne ni hol hoji kan biya tasgabe su fi ummata wajina hoji je to rote karam fulle fadu amma barbane hinde ne garu la fanjer
Mene sota nagu mitra amattani mo wa nachi tafeti jirmo studio suni maan tolchitan sa sabi yala jijiru warra chita nagu mitra amattama warbi yala jiru hana rkam tolchitan
Gaaf dula ga gutumatti sabane biye galu warba netur Mene fi men ni uraab nes orome maaf daadam Yan nisa orome af yad dunya wale hidu Ata u studio hon hundunu mejira amma hawas nilen kanu ratu sangajo komi gudda gore walgayi de turban dabbe hawas jingone turre studio fin fin naka Minnesota amma banu de nay to bezne me kan dun jira jolum ko jega ci hon
akko contentino kana mo gabi yela kum duri jirtu mo wan jiji tan jir mo wan mor agu gudda wan biya ala hanu jeta mo wan bro me ya sama wan kamit
wan to ko fa hal jireñ hawas di kana rate no janna kasumas dimo to yarate ila cha umata biya sinya ka biya ala kana se de janna hala siyasa tasma sawa summa kambiyalat kambiya kesa isa kumare huja walit tiru umar kaya da sora tefi kan orme walit tiru ratta jan
tan murra teg meri gusul lehner kwa su jira wasi gafat chuka da nugusul uti dabrana
juar waif mfinne kala ratti sa si amma jette da gheera garu gara murati mo ko konsernin umata maal tujra stifakra te amma kumni su orumo arka jiru balas of power inji jira mudanda atle non bode hala amma itti adema jiru biye tan ke set yo bor angoda be way oromo rutmurte suraf yokin parlama ke setti balansi yonjiranne way finne rutmurte suraf rakina itti ta akanjer antujira
gari tanan da nan da gairo heddu ata to garu abban fere sangor rutte o gabo tate ummani to ko gurmo nan danta sa sirrit be nan jaramnan gari sa sain de sifata oromo nangor iratun gari ke nya de surat mu bakiseju arra so romona angora yati wa de gaen finne gaen fa romo ska ta de fan mali hi qama ke gafa chuni fi na magra gafa chuna dad kana filan no boda enyutu angote ba wanto wa shakin jiratin homa federalisti ango ga toro ay tota ke satti kana enyutu mun ke mistarata an ana fi gafi gudda mete ban fodes mun ke mistarata hatau garu blokin romo sagale gudda da kamata akasumas hoji hoji sanwan jiruf humni federalisti humni ilalcha kenya wali galu wal jina jirata oso sanu ta abu baate mo kammo amulle taate oso partin jira kani oromo ke kan kam nangot kan bauta des gafi kenya deetsu na marakke somalif gafi kenya deetsu won guddan gurma an humni gurma itok humni jaame tok humni ceena bilcin gudda ka tok yoro makani u gafi sa de fachun ni dandama motumman motumman tenyan kabdu beta motumman obolesa kete alagate e kangore jiru atijabatte har kan ciru dandenyan si hojjeta inuma motumma ke yote har kan cirun har ka ke ciru an tef sira ke samale alagani angore jira tera kon kap
ka sir marati facebook ye ratta sarga turte da jollen ti qeron ummati oromo waye ke ratta baye ya da waye nagenya ke ci ratti sin baye si adessa
uma na yaddesu nagenya biya ti nagenya so siya samale ni kone ro waye je anga fan kasutti makameni murtes anaf wani guddan anar ma wajjadde ani ganama unde ron kaw boron injiranne ho jeedin guya ta kitisan gutu gutu sayda murti ala kana baye na yakisu ata garu wa hoje woni hoje tan baye wan jiruf kararate se makinani na hada wajjun kam makinana da yette manan woltu kana raga ruma kina duran dawa to egun sai barba shan gora ma
ne gusule gudu gara sai tadane gusun gafi tatan gaza fa ta kampani na
jawar Ethiopia ne gi motumma Dr. Abiy Ahmed in bulujal kabde amman tana ganne to kay jirti gan khan kete man to jeta ne fi man to fitate ul marar ga utir wani gujiran kesa to ko fulanno Ethiopia ti fulanno to ne guyum kabani fi tatatmo akuma henne na mafmana durat de latini uma waline gujur mo wan tan no tan ratti manjet
yare kan keman
amma wani de rafa waye jira mare ta mun dirtama are ra mu fu de rafa muhammadu bachulle baddu ko gumma ta ti kan gafa ta mutade ya da ga di kagenya de rafa mun mata sa ti buwan kabu godamu le buwan kabu won ton hal dream filanno bilisa nagaya godu na mabar bashin dura hojjata mu dan dawra gaban suni hojjata ni kanaf era sanille era sunun sun iro amanaet kanu jene dame wali galu macha
dan sa tin tarasi asa director oimen da jawar mohammed studio tin dusti wan tan tin de bus galati fanna
makalum feti tin siam ne makalum hiyati ne ama jetel mahanti makana romo qommi kabate tin agdi karo ko studio vio e ke samil da batte e wan wali wala sun ne budus galati fanna
baromo fada galte la kana gagal
zara adle galato
ma jaw gatte ayel sarata roma ansora la feti gam fenna na gambul